watoto wanalia sana mama wetu, watoto wanalia sana mama wetu, nashindwa la kusema mama watoto, nashindwa la kusema mama watoto, sheri mama watoto, sheri nikasoma na kupenda.
Can I saw my canary from four?